Fresh from NigerRemix.com.
Easy floods,
big plan, what are not getting on my plant? Nakimbilega kujenga kejam karibu my planting. Easy floods, areas of the ziko hunting. Hopeless, wengi wako camping. Hakuna food, duski wase wana staff, jo. Drainage ya ziko fiti. Kilio cha mwananchi ya kisikiki. Stima ziki lost night, unajua gani wizi. Too many lives are lost in the city. Hawa wenye kiti hawa nyiti. Wana ignore mwananchi.
Easy floods, inakatisia maji. Leo tunashuka na mpanda ngazi. Hakuna kurara, hapa tu kazi. Hawa mangati, wamekazi ya mayud kazi. Wamekua manazi, abunwasi. Okay, ushapanda cheo. Kila siku sinema, vioja mambo leo. Hizo mbegu tulipanda zimekolea. Zimezama, zimebobea.
Niko kwa kenda juu ya hizi floods. Sipatikani kwa simu, niko busy blood.
Easy floods, inakatisia maji.
Fresh out from NigerRemix.com.